up.
Pressure.
Mambaro wako juu ya usoro mtama inajua ni riski vimezisha. Sikia kuna njege likangwa na rinde ambrasta iwiki alitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro wako juu ya usoro mtama inajua ni riski vimezisha. Sikia kuna njege likangwa na rinde ambrasta iwiki alitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure, la licho ta prembe shwa. Pressure, la licho ta prembe shwa. Pressure, la licho ta prembe shwa. Mayuto meficha, zabe tumacho kimbichwa, la licho ta prembe shwa. Mafezi na teme shwa, rinde meficha kumezesha. Chuzi umbija limezeshwa, kimchezo madiwa kipepesha. Kama gera matemo ganaendesha, inislisha ni dingo wa maempesa. Msinga lilaza ka prembe shwa, marideza mongo alipepe tuwa bro daylight. Judicial kando ya zabe umbido sundo mambigu kwa shingo na figo kashindo kutoka kijiko keto jole foga simple shika ndengo kingo jaga kifo minko vela na ngoja kinimfo zero pressure tu wa mocho indo. Pressure. Mambaro kujia usoro mtama inojo ni riski vimezisha. Sikia kuna njege likangwa na rende ambrasta iwiki alitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro kujia usoro mtama inojo ni riski vimezisha. Sikia kuna njege likangwa na rende ambrasta iwiki alitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure, la licho ta prembeshwa. Mayuto meficha, zaba tumacho kimbichwa, la licho ta prembeshwa. Mahindra inapiga maraundi, mamwera wa jingo likwara kuficho, lishiko kaniko kalaundri. Nolizo machino kifinyo maniga, unapigo kamuza kwa sauti, mali ya inchi. Sauna sauti, bigi wa chichi, bazu wa county, hali ni shwari zi.
Pressure.
Mambaro wako juu ya usoro mtama inojo ni riski vimezisha. Sikia kuna njege likangwa na rinde ambrasta iwiki alitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbichwa lalicho taprembeshwa. Mambaro wako juu ya usoro mtama inojo ni riski vimezisha. Sikia kuna njege likangwa na rinde ambrasta iwiki alitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbichwa lalicho taprembeshwa.
Pressure.